like the Ebu Ashabangi Yangu. Some of us like the Kitty Chini Unachoma. Some of us like the Uta Acha Kuchigas. Cause some of my Tani Fa Kutum Yamaka. Akasama Mani Bo Shikahi So. At the door, Akatupa on the floor. Chicheki Kwaki Yo Uta Onamo. Ati Mini on the mo. Unachanza too fast, come a Concord, on God. Knocking on my door, come a you my landlord. Ata come on any board, if I'm bored, put you through, cause I'm on board. Iliski a battle, kinda chill in the bandos. I keep on my slips from my randos. Kapete katawa kule nandos. Usijali si ni mimi, ni yule Franco. Gaslighter ebu washa bangi yangu. Gaslighter kiti chini unachoma. Gaslighter uta acha kuchigas. Ameta nifa kutumia makaa. Take it in stride, ni a franchise. Kila wiki unachastise. Biashara yako ni kubongalize. Leo utaketi tutazame your demise. Cause Lord is a dear, I'm bound to strike a chord. I'm bound to strike a chord. Kuni cross uwezi kuwa pona. Pesa yako usi ever try to lord. Chika simu piga nduru to your lord. Cause sinilisi leo, labda jana, not today. Mara nanitaka, mara unijui. Mara nanitaka.